MJ Records.
Big bag, big dreams, big moves. Kila siku hustle, kila siku nina improve. Na sio kubonga, kila note nina groove. Na shindana now, me si shindani now, nona lose. Big bag mentality, kwenye grind so leisure. Na kila move, now you find ya kama treasure. In this rap game, I'm a ruler, no pressure. From the street to the stage, I'm a lyrical professor. It's gonna be the kila kona, kila chocho. Sija kufanya zenu logo, ila mtani cheki logo. Walisha sema sana kwamba kitu haina soko. Mipira nge kujanya katu singe kaza vocals. Big bag dreams, no time for schemes. Stacking that green nigga, living my dreams. Checking kiwa kwenye scene, making moves unseen. Toto mama hawelewi, focus yote kwenye green.
June, are you any place? You go high, you go top, you go juice on a bar. June, hata hali ya hewa inonyesha mpinzani wangu mimi tunapa. June, are you any place? You go high, you go top, juice on a bar. Juu hata alelewa inonyesha mpinzani wangu mimi tu.
First I'm a genius, second fashion killer. Tada give them blisters, wait hapo silete hisia. Flow zao za kitoto hapa nikaze trendy zongo. Walianza tu na mioto, sai kuni iga ulipata joto. Niko kwa anga na baa, jina sai natambaa. Na ngoma zinasambaa, kwa show watu wanajaa. Naifanya hii ni kazi, siuzi sura. Siezi kupumzika ili nyumbani upate kula. Siezi kuchoka ili mradi mpate mula. Mwamani Gucci Prada kila tuwa dua. Na weshani jua, I'm better than them. So they say my name, like I'm the anthem. Cause me a band them. Nataka nataka ni nanjaa ya mizuka. Mchaka mchaka hii ni kipaji meibuka. Leo da kesho sauzi kama mwewe tunaruka.
Napa June, are you any place? You go high, you go top, you go juice on a bar. June, hata hali ya hewa inonyesha mpinzani wangu